Usipende kura nao
hata kiwa chipsi dry sijali wache waseme atapita
mimi na kura good times ikiisha naongeza
na bana sina time bidi na zilipongeza hivi
nani alisema maneno anaua
na
nani ambaye alizaliwa najua
napiga dile fanya mishemishe mtoto wa mjini ukiona nipishe sitaki karaa
wacha nisababishe
twakirishe usibishe
so niache tu ni enjoy na mabuba
sini gande situ gande
mkafanana na ruba
Wanasema ya watu ya moyo yanawashinda
Phoenix.com.